Greetings, ladies and gentlemen, kings and queens. As the great people would say, without music, life would be a mistake. Music is the universal language of all kind, as we are all in this together. Bonjour, this is your boy Skito van der Riet, the vocalistic MC on the mic. You are now listening to Sunday Chillers Volume 11, mixed and premiered by yours truly, Mr. Musical Jazz. Assalamu alaikum. Thank you.
Ngikubiza thando ngoba unginika lona nhlonipho ephuma kuwe dali ngiyancibilika njabulo njabulo dali unginika amandla isithembiso sami ukuba nawe noma kunzima bazoba baningi abangathandi bazoba baningi abangafuni bazoba baningi abangathandi abangafuni wedani bazoba baningi abangathandi bazoba baningi abangafuni bazoba baningi abangathandi abangafuni batshele wena uyintwana yami indika lami ithemba lami isidi lami ubambo lwami batshele wena uyintwana yami indika lami ithemba lami isidi lami ubambo lwami batshele wena uyintwana yami indika lami ithemba lami isidi lami ubambo lwami ebhathele wena uyintwana yami indika lami ithemba lami isudi lami ubambo lwami ebhathele wena uyintwana yami indika lami ithemba lami isudi lami ubambo lwami ebhathele wena uyintwana yami indika lami ithemba lami isudi lami ubambo lwami ebhathele wena.
Yo, it's your boy Sol MC, and you're now listening to Sunday Chillers Volume 11, mixed by Musical Jazz.
Away from Dust Buffetti, it's your boy Chavanti, and you're now listening to Sunday Chills. It's been compiled by my boy, Musical Jazz. Stay tuned.
Bazoba baningi abangathandi bazoba baningi abangafuni bazoba baningi abangathandi abangafuni wedali bazoba baningi abangathandi bazoba baningi abangafuni bazoba baningi abangathandi abangafuni batshele wena uyintwana yami indika lami ithemba lami isidi lami ubambo lwami batshele wena uyintwana yami indika lami ithemba lami isidi lami ubambo lwami batshele wena uyintwana yami indika lami ithemba lami isidi lami ubambo lwami batshele wena uyintwana yami indika lami ithemba lami isidi lami ubambo lwami batshele wena
Boy Musical Fest in order to keep it up.
Greetings, this is your girl DJ Lady K, and you are now tuned into Sunday Chills Volume 11, mixed and compiled by Mfanawa Tupa himself, Musical Jazz. Stay tuned for more and keep it locked.
Hey people, this is your boy Jazz Beer, and you're now listening to Sunday Chillers Volume 11, mixed and compiled by my boy, my near Musical Jazz. Stay tuned and good luck. Thank you.
boy Joman. You in the mix with my boy, Musical Chess, and Ishi the Degashi. Danko.
boy Jazz Beer, and you're now listening to Sunday Chillers, Volume 11, with Nkumpaba, my boy, my new musical chess. Stay tuned and keep it locked.
Tuned into Sunday Chills Volume 11, mixed and compiled by Mfanawa Tupa himself. Musical Jazz. Stay tuned for more and keep it locked.